obunene bw'embeera bwe bunene bw'ekyamagero okabiridde nnyo mukama aha olw'embeera gy'olimu mazima n'osaba era n'osiba wabula n'ebigaana tobivaamu muganda wange munnange oli muwanguzi manya nti obunene bw'embeera gy'oyitamu bwe bunene bw'ekyamagero kyo Kabaka Daudi yalwana nnyo n'awangula empologoma n'awangula eddubu n'ebibe ebyali bibye endiga za kitaawe teyakoma okwo n'awangula Goliyasi oluvannyuma lwa byonna yafuuka kabaka nawe totya mbeera weza Katonda Efananetya Nene wembera joyitamu Totya mbera Chambera Aha Teri Golodi Abela Golodi Nataise Mumuriro Teri Siriva Abela Siriva Yenyini Nataise Mumuriro Nama Chala Mukuzala Obulumi Buba Bunjinyo Nayebwa Wangula Obulumi Bufuka Nseko
Chambera Munani
Chambera Sakatona Musumba Chikompola yali bubi Sirimu yali amutwala Mukama yayamba buyambi Namusumulula Gajimuvuddemu Mukama Katonda talemu ambeera namusumulula Hallelujah.